Shaqiyarada ku jirta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya haya ee Tooqof Walba si gooni ah ayaa taabatay, taas oo sheentay in dhalinyarada maruqmaalatada, gaar ahaan hang ku shaqeeya xirfado galinyo, iyo markaasi ka adkaata maaraynta nololyo. Dhalinyarada ka shaqeeya dhismo minute linkaso fundiga oo la hadlaya Arlaadi Radio yaa sheegay in todobaadkii la ku yaaba in ay ku shaqeeyaan haddii la helo maalin ama ba lama, taas oo aan ka filnayna beelka idiyo aanu barsho iyo galabtii suuqa isugu ku tawaayan iyo goolnyoosho ibriyinga ay shaqeeyarada ku jirta suuqa daraadiye walibana la ku fadaya maalintaasi baasadii la biilada lahayd, iyagoona sheegeen in hadda hansho likiliya diiman badan oo ay ka qaadan ganacsatadan dhowa. Fundiyalkan ayaa tilmaameen in dhalinyarada hansho iyo isu ku baahan xirfado galanta kureeda markii wajahdii shaqeeyarada.
Mana xaaladda horta ardayda idan la shaqo tagay marka arday baaga muujiyo badan marka arday saas xaaladaan ee inni maana arday dhalinyarada inni maana reewal lanqobada iyo fadaano bilaahir insha Allah xaaladii ardayda arday tumila masaan to kooyaan arday la xisaa 900 ilaa iyo noo maqrabadi dad oo maana orda fadhiya jar hata wal kooyaa hata wal kooyaa leeyley dad oo maana fadhiya unta leey maana irinka dhiyaaso jar iroo banka dhidona anti maqrab la kaad ma qofkan talee fadhiya tan idis leen ka guuride marka reed arday baaga muuntada badan inni maana ardayda arday hool gelin maana shaqaalaha ardayda loo soo biyo arday shaqaabur loo soo biyo fadaano bilaayir ko boosreero gode ko ilaahay maala arday shiida gaade marka hatana saasata ardayda shiid gaadowgi ba hatana langhayna kilbiyay ba hatana langhayna walbo la hayo male sasa xaalada waliyo ka filan ma arday muqayid meela la meeli roogan arday haaskina walfado ciyaalkina walfadaayan wal oo usata geega maala ree ka fadan maayo arday 120 120 boqol ku yala siye marka wal u soo arday nolol maalmeed admaana oo geeg adaad ka shaqeeyaa tamo dhon cidna wala koofad ayaal wala koofadaayan marka sasa xaalada tan
horta maadidigood wala la dhawo raasan soo sari roog shaqeeyaa hubsiti aha meel raay miyaradi horta beelo qaasan adna shaqeey laana ku dhidi inkastoo daruuftina jarta soo sari roog kamaradan raaf kasta ka hayn maalinta shaqeey shambir shaqlaan haaw lambir shaqeeyay tuun bir shaqlaan haa warta yaal magaalada Baydhabo qasahan kulli isoo saarta isku sabar ahayna ilaahay warsiiska hay sidis ilaahay war ka sii ah ma qof bilaadan galin jool gajarta inta halka sii maalqo ilaahay kan qaado gormaadid goobad marka walin baahan inay qasahan horta iidan dhabaateysan soo sarro qasahan shaqaalada ogsidida qasahan Baydhabo knool nin kasta leen gurigiiga hood halli may ko gali ku tiiganta marka kulli horta walaal shaqlaan hay maadid goobad taasa iid dhabaatadii nin hayda iyo taasna jarta meel raayiya wadanka kan ee
kun geen fadhi shaqada inta la ku suugaysana maskaxda meel kale ku weydiin
weydiyahayna sababta meel ka seedayn weydiyahayna marba meelo seedayn shaqada san dhahayde maya leen ma kin hayno mayne qasabi markum intii isku fadhayno nasiibkana sugni ilaahay tala saarno ilaahay inta tuugno wata fadhiina ilaan nan hoogliina ma jaro taqaasaan shaqlaanta baa ya horta jarta turuftina jarta iyana maadidi goobad taasna allah waxa la milaahay og maadidi goobad anni ilaan raamir raab suna siibsadaan ahay ilaan mar kilinin kooy qof kilan in shaqeeyo garan shaqeeyo korta laakiin tan arkin kooy huu kin shaqeeyo ma kaar koriyo.